Macaco. Ike kai ulu apa ahe mai heleo na he ia he haliu no iho he hoki mai o e he anei ooh, sweet memory. Sweet memories, sweet memories.